Yeah, rough boy man. Ni nyingine tena. Happy birthday, happy birthday. The sunshine symbolizes the born. Shine like star, it's a beautiful day. Welcome back, everything's okay. Happy birthday, happy birthday. The sunshine symbolizes the born. Shine like star, it's a beautiful day. Welcome back, everything's okay. Happy birthday, happy, happy, happy. Ni siku yako metukuka, tuko safi, safi. Tuna enjoy kila kitu kiko goodi. Tupia pendeza, ato kivalia suti. Chifuka mambo na yakangiza. DJ busy, amekamatia mixer. Kapo nyingi mapema zimeshafika. Tumetoka chicha, tuko live wa di insta. Bige sim kwa wenza kuwaje, tuko fresh. Tukiagiza siyo moja, tunashusha kreti. Kuna wine, mashampen, kibao. Happy birthday, once again, wow. Kata keki watu wale wafulai. Cheza style zote usiogope weji die. Mezaliwa leo, you a good guy. No mana kwa pamoja tumekuja kuenjoy. Kata keki watu wale wafulai. Cheza style zote usiogope weji die. Mezaliwa leo, you a good guy. No mana kwa pamoja tumekuja kuenjoy. Happy birthday, happy birthday. The sunshine symbolizes if you're born. Shine like a star, it's a beautiful day. Welcome back, everything's okay. Happy birthday, happy birthday. The sunshine symbolizes if you're born. Shine like a star, it's a beautiful day. Welcome back, everything's okay. Upande wa pili wa zee wa kaskas. Mesa nini veve za kevant na konyagi. Ipat kuwa, iko strong siyo wiki. Zilizo pita zote azifiki kiasi hiki. Bige picha na walembo wako super. Nikubali mwendo wa pombe na shisha. Kidigitali wala hatuna halaka. Birthday guys, so kinyonge umetisha. Nani asojua leo birthday party? So kila siku ni mala moja kwa mwaka. So napofika siku hii we enjoy. Ujibana bana itakuwa hi-fi. Kata keki watu wale wa fly. Cheza style zote usiogope weji die. Mezaliwa leo, you a good guy. No mana kwa pamoja tumekuja kuenjoy. Happy birthday, happy birthday. The sunshine symbolizes if you're born. Shine like star, it's a beautiful day. Welcome back, everything's okay. Happy birthday, happy birthday. The sunshine symbolizes if you're born. Shine like star, it's a beautiful day. Welcome back, everything's okay. Kata keki watu wale wafulai. Cheza style zote usiogope weji die.